You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Habeen wanaagsan dhammaantiin ba meel kasto aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda SBS laanteeda af Soomaaliga oo habeen walba arbaca iyo jimcada aad naga dhageysataan. Barnaamijkeena caawa waxa uu ka baxayaa oo keliya bartayada internetka, maadaama cayaaraha adduunka oo ka socda dalka Ruushka laga sii daynayo idaacadaha dalkan Australia. Aad baan uga cooda daaranaynaa waqtigeenii aanu ini soo geli jirnay inima soo geli doono hadduu eebaidmo. Wararka madaxdiisana caawa waxaa ka mid ah Telstra oo dhimaysa shaqaalaheeda, taasna waxaa ka hadlay siyaasiyiinta iyo ururada shaqaalaha ee kala duwan. Waxaad kale oo maqli doontaan dawladda oo weli doonaysa inay markaasi aqalka sanadka mariso canshuur jaris ay doonayso in waddanka lagu soo rogo wixii ka bilowda July. Iyo weliba cayaaraha adduunka iyo cimiladii ayaad maqli doontaan ee ku soo dhowaada barnaamijka. Ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull ayaa ku tilmaamay shaqaala dhimidda shirkadda Telstra mid qalbi jaba. Rubac madaxda sare iyo maamulayaasha dhexe ee shirkaddan ayaa saddexda sano ee soo socda shaqadooda waayi doona, iyadoo tani ay qayb ka tahay dib u habeyn shirkadda lagu sameynayo. Mr. Turnbull ayaa sheegay in shaqo waayidani weyn ayna xasuusinayso sida ay muhiimka u tahay in Australia ay yeelato dhaqaale aad u xoog badan.
A strong economy ensures that people who lose a job in one business will be able
dhaqaale xoogan wuxuu xaqiijinayaa in dadka shaqadooda ku waaya shirkad in markaasi ay shirkado kale shaqooyin ka heli karaan ama ay ganacsi iyagu ay leeyihiin ay bilaabi karaan, ayuu yiri ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull. Isla wararka shirkadda Telstra ayaanu ku jirnaa ee madaxa ururka shaqaalaha CEPU Shane Murphy oo ah urur shaqaale oo matala shaqaalaha Telstra iyo shirkadaha kale isgaarsiinta ayaa cambaareeyay warkan shaqaalaha in la fanishay ah.
Clearly this industry is not collapsing and certainly Telstra isn't. We're in a booming industry leading into post NBN. And yet we appear to have Telstra looking at short-term
sida muuqata ama sida aad shirkadahan ma aha kuwa burburaya ama dhaqaale darra haysato. Runtiina Telstra ma aha shirkad dhibaato dhaqaale ay haysato, waa shirkad aad u kacbaya oo dhaqaale badan ka sameeyay nidaamka NBN-ka loo yaqaan ama internetka xawaaraha badan. Saasoo ay tahay Telstra waxay u muuqataa buu yiri mid faa'iido waqti dhow oo keliya eegaysa oo fulinaysa buu yiri danaha madaxda shirkadda, iyadoo iska indhatiraysa ayuu yiri inay bulshada u fidiso isgaarsiin la isku halayn karo iyo shaqaale xirfad leh oo hawshaasi fuliya. Ma aha, ayuu yiri, wax la aqbali karo waxa ay sameynayaan. Laakiin wasiirka isgaarsiinta Mitch Fifi ayaa sheegay in shirkadaha uu culays weyn ka haysto inay ku shaqeeyaan daruufo tartamo adag ay shirkado kale kula jiraan, taasoo si joogta ay isu bedelaysa.
I've spoken to the CEO of Telstra, Andy Penn, who has advised me
waxaan la hadlay madaxa sare ee Telstra Andy Penn. Wuxuu ii sheegay inuu arrintan mudnaan gaara siinayo, uuna fahamsan yahay in shaqaaluhu waqti adag hadda ay ku jiraan. Mr. Penn wuxuu kale oo ii sheegay inuu $10 million u qoondaynayo si looga caawiyo shaqaalahaasi inay markaasi shaqooyin kale helaan ama loo tababaro ama xirfado ka duwan kuwa hadda ay ku shaqeeyaan la siiyo. Waxaa weli aqalka sanadka ka socda dood ku aadan canshuuraha dakhliga ee dowladda federaalka oo ay doonayso in aqalku ansixiyo, iyadoo hogaamiyaha One Nation Pauline Hanson aysan weli kala caddayn dhanka ay u codayn doonto. Isbahaysiga ayaa u baahan cod dheeraad si uu aqalku u ansixiyo arrintan. Senatorad Hansen ayaa la filayay inay halka xisbigeedu ka taagan yahay arrintan ka sheegto aqalka senatka saaka oo arbaca ahayd. Laakiin kadib 20 daqiiqo oo ay hadlaysay, waxay sheegtay oo keliya inaysan arrintani ahayn go'aan si sahlan loo gaari karo ama loo qaadan karo.
I will make my vote clear on the floor of parliament when it comes to vote, but I will listen to what all the amendments are going to be put up.
waxaan codkayga ku caddayn doonaa gudaha aqalka markii codaynta la bilaabo, laakiin waan dhegaysan doonaa dhammaan isbeddelada la soo bandhigayo. Waxaan go'aankayga ku salayn doonaa waxa aan isleeyahay way u fiican tahay shacabka Australia, ayay tiri Pauline Hanson. Haddana waa dhankii isboortiga cayaaraha adduunka ee ka socda dalka Ruushka. Wiil dhallinyaro ah oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Australia ee Socceroos loo yaqaano ayaa sheegay, waa Daniel Arsanie, ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka qayb qaadan doono in kooxda Socceroos ay ku sii jirto oo ay sii joogto wareegyada soo socda ee cayaaraha adduunka. Kooxda kubadda cagta Australia Socceroos ayaa Denmark la cayaari doonta habeenka Khamiista, iyadoo hore Faransiisku 2-1 uga adkaaday. Denmark ayaa iyadu doonaysa guusheedii labaad iyadoo hore u garaacday Peru oo ay ku dhufatay 2-0. Arsani waa wiilkan yare ayaa la soo geliyay daqiiqadihii u dambeeyay ciyaarta Australia ay la yeelatay dalka Faransiiska, wuxuuna sheegay inuu diyaar u yahay inuu haddana Denmark ay kooxdiisu iska dhiciso.
I feel like I'm ready, especially given the intensive training camp we had in Antalya where we were training 2 times a day on most days.
Waxaan dareemayaa inaan diyaar ahay, gaar ahaan maadaama aan tababarada badan ku soo galay ama ku soo qaatay Antalya, halkaasoo inta badan 2 jeer maalintii aanu ku tababaran jirnay. Intii tabartaydaana waan soo dadaalay. Waxay hadda ku xiran tahay arrintu tababaraha kooxda markaasi inuu isiiyo fursad aan ku cayaaro, ayuu yiri Mr. Arsani. Saadaasha hawada Brita magaalada Perth waa Brita oo Khamiise, waxaa la leeyahay Perth waa roobab xoogaya, Adelaide waa daruuro qayb ahaan, Melbourne inta badan waa cadceed iyo 15 digrii ayaa la leeyahay, Sydney waa daruuro iyo 18 digrii, halka Brisbane ay cadceed inta badan ka tahay 23 digrii inay gaarayso. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS wararka maanta. Intaas ayaanu noogu egyahay. Waa anigoo ah Xasan Jaamac oo idin leentaas iyo nabadgelyo.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.